ngiphilile sengilikwestile. Namani ngaphika ufuna mina so delicate. Eshone ngingamakashayi stina kodwa my sister ukhethe mina ufuna mina. Ay, ngikangeke kodwa la yini usilithile imchazile. Shayine wing sengafikile sengilikwestile. Namani ngaphika ufuna mina so delicate. Eshone ngingamakashayi stina kodwa my sister ukhethe mina ufuna mina. Ay.
Thank you.